nkwasɛm bere ni onua ebraso sɛ obetie nkwasɛm bɔmmɔdea ɛne deɛ mu fo obi ɔbɛn wo onua wo ba oyere awadamfo wɔase wɔn sɛ nkwasɛm ɛbrɛ edu asɛm efiri Lifeword Media Ministry ɛhɔ ɛna ɛba nkyɛn ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna ne mu ɛbɛkyɛ asɛm ɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae wo a wosu na wokorɔn ade nyinaa so tomfo ɔsoro ne asase wura ɛda w'ase sɛ mpo wama yɛhunu ɛdɛ ɔde yɛbɛsrɛ sɛ meɛhu ɛberɛ te sɛ bio ɛwo da foforɔ na watwe foforɔ bosom foforɔ na afe foforɔ bere biara kora yɛn aberɛ ɔhaw no amanneɛ biara ɛnka wo ma deɛ woni wɔ no wobɛyi wo ho adi akyerɛ no ɔde ɔni wo nso ɔte no gyeereɛ mu ɛda w'ase ɛrɛhwɛade yesu kristo din mu ɛna mebɔ mpaeɛ ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm asɛm yi firi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn na asɛm yi wato no din bio sɛ waiting for the vision to unfold sɛ wobɛtwɛn sɛ nisoadehunu no ɛbɛba mu na mene ɔreka no mehunu adeɛ bi sɛ adeɛ baako a ɛha yɛn yɛn ankasa ɛnyɛ wo ɛnyɛ me nko no sɛ wɔ nipa bebree abrabom sɛ ɔtwɛn yɛ adeɛ a na nipa ntimi ntwɛn ɛne sɛ wohwɛ Habakkuk ti mmienu yi mu mmiɛnsa yi asɛm a mene wobɛkyɛ yi a yɛtoa so yi odiyifo Habakkuk ne berɛ so no na nnoɔma a ɛkɔ so wɔ ɔman Israel mu no wɔni bɛsɛ no ayɛ chaos na ɛyɛ adeɛ a yɛ ɔhaw ne ateteɛ nea nyankopɔn kyerɛ Israelfoɔ Judafoɔ sɛ wɔnyɛ no wɔnyɛ nti na ma ɔman a ɔman no Juda no na wɔbrɛ tɛmmuo mu firisi atɛmmuo nkurɔfoɔ ba bɛdi wɔn so nanso na yɛwɔ difoɔ wɔ mu a ɔnti onyankopɔn ase wɔ nnwuma bi ho bisa nyame ɛserɛ wɔ sɛ ɛserɛ sɛ yɛgyanom kɔɔ ɔhaw ne atitibi adidi ɛfrɛ wo a wobɛgye yɛ so nyankopɔn sɛ ae babɛgye mo so mmom da mo ntwɛn maaka sɛ saa deɛ maka fa mo ho biara no bɛdeɛ bɛba mu tɛdifoɔ Habakkuk ɔno deɛ ɔte aseɛ na nipa no nte aseɛ saa nso na mene mmienu adubrɛ bi a yɛnyɛni da soɔ ne nnɔma yɛhwehwɛ no ana yɛnte aseɛ yɛpɛ sɛ nde yi ara ɛba but ɛnyɛ yɛbrɛ ne onyankopɔn berɛ o ɛna yɛadwen ne onyankopɔn adwen na onyankopɔn ɛne suadehunu bi a waka biara ɛbɛba mu onuade a mefa akwanya wɔ so aka kyerɛ no sɛ daakye asɛm a onyankopɔn aka bi ɛbɛba mu ɔhunu daakye ɔnim akyirikyiri asɛm onyankopɔn anim sɛ ɛberɛ bi bɛba no electric wire yi sɛ onipa de ne nsa som a ɛbɛkye no deɛ but aboa no anomaa deɛ ɔsi so a ɛnkye no ɛno nti no ɔbɔ anomaa no ɔde rɔba afa ne naase a ɔsi electric wire so a sɛ ɛyɛ heavy duty wire koraa no a anomaa no ɛnkye no da nti onyankoropɔn ne suadehunu bi aka biara ɔyɛ onyankoropɔn a ɔnim akyirikyiri ne daakye asɛm na deɛ waka biara no ɛrenka akyi ɛbɛbɛm bɛbɛm ankasa ama wo his vision for the future will surely come to pass ɛde ɛma Habakkuk ka kyerɛ Judafoɔ no sɛ deɛ ɔno onyankopɔn aka biara bɛbɛm o ɛne nti mamo mpa aba nti wɔtwɛn ɔgu so a wɔtwɛn ɛnti yɛhu sɛ onyankopɔn ayɛ ana yɛka no sɛ obi ba se o special plan my nanso ya mo mu ya plan mo mu na ye ni je wo chen onyankopon de ya plan de ahwehwe na pese bam e onye nyam na wi ase wo dia wo na boy na wo na boy wi ase de obo na dia no aka se sei ena meye yanso ye pene sei eya no kure mu bisa mama mu hwe mu bo mu biemu do bisa wo ma no do hwe no hu do bo mo bie ma eya bre anya mi ahwehwe na sebam o ka bakok timi enu no e mu mi ensa na o se na adehu no eda so chere bre a wa hye no na erepekwan abam na ye no kure nso se atwen hwe asim pa twen no ara na badie ebeba erenkechi sai asem ye na nyame asem se me come out se ne da wa kuma su biara wa ye krado se wo hwehwe e woni da so no ade no atwentwe ne nase o aware no atwentwe ne nase o edwuma no atwentwe ne nase o sika no atwentwe ne nase o ba twen ara he na wa mfa koti kwa bi so anko ye bibi amfengu nyankopo enimo ase chenara edebe nyina bakaso na nyankopo owe edebe bia wayara da hono no bi kwa atime kaso we obo mpa ye mprensa sada mi din kan kan ba kunu mu no se de koda besede subo no hono so ba na mboje tunu fisie dumie no so kwa se wakwa doctors wo nyina na nso na onya ayarsa na bro shia yesu no bible say odi ne saka ne natage nanu ahoma ketuobi na moja ne try she touched the hem of his garment na moja ne try ne say so wo yare na nyame aka fa so ye denara woru nkakata so na wo be sori no me culture say enna nyumbre ya same mawo enna no pe same mawo so wo tinu ho nyumbre o so wo tinu ho anapa o so wo tinu ho wie o wo tinu ho anadwo na wuri tie nkwasem e wo Lifeword Media Ministry e soa e wo the clouder nkwasem me culture ni se obano kuso na tadiem no na ho to no no rade mra so abai mo na kuso ho to na nyawa yarsa o se twentwen a simple train arara enone se ohia o se it will certainly come and it will not delay onyankopon she Habakkuk nkuran se ade no me onyankopon na maka no show me show nkuran se ko swaraka se dia maka no ebebem na udum ze bashe no batwentwe ne nase edi bebia na pashi ahonhom so akoshie o na emfa ho de pashi ahonhom ba akoshie aye onyame aka fa ahonu bia ebebem na de abese ugina so nepa ne se twen aware no be ma na disappoint o twen ebia na nya okru no no abara disappoint o twen ebia na nya o yire no no twen eni pe nyina ba puo bele onyankopon de ompo twen eni mara ntin kono meduro nwu adeba kono se nya butre de bebia na den de bebia babo no sometimes I say obi o jagi no bp de ba kwa hwe na 128 bebia 75 adeba ba chido ko 130 ba kuno 150 160 ba de obetimi doctor ka jo se unu sa no nsio na da hoboko na o da hoboko for some time na o twen a obetimi aba the brain swab so ba ko to din sa na sometimes ababo na yo Edeminia yare twen se onyankopon ebehye bohye waka fire bo no isuade hu no badwentwe ne nase baba de ebebe maman ye twen se ebebem nyamwa ade ba kwon se esi enya botre na ye hwe se onyankopon eye bi papa bi afaye ho na ese ye twen so se ye ba yemunyumunyum no bi ehu enu se na ye dan na se na me twen nyame enum da bi ese ke kan ho ehwehwe onyankopɔn ahobammɔ ɛne n'akwankyerɛ na yɛbɔ mmɔde sɛ yɛbɛgyina ne ɛne ɔbrɛsɛre so ɔhaw amanneɛ ne atetie biara a wopɛgya ne ho yɛabrabɔ biara no yɛbɛtumi ɛne ne adi asie. na kupon ye dan ya kupon ase se odin ni suade hunu dia 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 ma ye na minim se onyakupon ni suade hunu biara baka afo ahu bia no ye dan ya babam o how na mani ye baba de but onyakupon ni suade hunu baka afo ahu biara ebe de ebebem nti moma ye nya abutre ye ntwen onyakupon enim anyoma ba betimi aye ma na boa yen pa America atel and then say Omodia se obetimi enya abotre. Omodia anya bre na trase. Na hwe onyakopon bosha waka afa ho. Shia Bible bompae onyame ninkita ho. Omodia se obeka onyakopon edo ho asema kye afoforo. Na hwe bibia wabrabom no enyoma nhyeda nkoyie no. Obodi se obeyi sa anyoma na ide efiri wabrabom. Na bisa ho se besides a bear day, and I went to my chain. Sa Boshe, I can watch him. Nasa is a room at Miaka farm, waiting at them. Yavisha, Nahumbambo, and in a quaint say. Maybe I am mon pie. Never found to Yakupon say. On all your young coupon are, or boss soon as I say. On in two minia holding in our room. On no bow, no near yet, nor demand my entity. Say, or how now my neighbor Pujanua. Ono Nyankopon no pagya ne sha no hye no hanim nyam. Bede wase se otie sa asemi film kwasem e life word media ministry ho ana about chain. Ko life word crowder www.lifeword.org. Ako bo hu bibie bo hu kwasem ho. Wetie asemi na otie a se betimi aboa na aboa foforo. Wo so otie a onko afanhyo ho. Kachirobi, obi sun kachirobi, obi sun kachirobi. En kwa sem. Se on fa kre so kra jen kwa. En ne ya dumre, en ne ya kwa jida. En chan se, e china, nan de awa wawon. Se yon se, o china eni wo. En ne e ya dumre, kwa jida. Kasi Yesu, fa Yesu asis, Yesu, ma fa se me kra, en ma jen kwa. Fa mboni biya chemi, nan miti min transe mam. Ya miti miya chemi ni mne. Boshe biya waka biya, afa mi hu biya, iti miya bim. Beda wasi. My telephone number is hipfordjackson@oneme.com. Telephone number is 0244-86-9499. 0244-86-9499. And Kwasem, and you, whatever I say, 17 Kwasem. Bye bye.